ya mtu nice mwenye tawabamba Kerji wanamwita motangari Tanida ajawai ya kungangania Togiwa anawatengeneza ngangia Zambas, zambas, ana wanyandusa
Baby, it's Friday, then I say my payday. Keep at one chamber wako lady. Madam smoke, tuna zita ode. Linga linga ling, school bell a ring. The girl dem dem a fight for meeting. I meet it, me a give them teaching. The bad girl dem a wipe on this thing. Buyaka buyaka, baby wangum noma. Buyaka buyaka, my suicide bomber. Buyaka buyaka, we me shika binoma. Buyaka buyaka, bad man, let a lighter.
You wait here, mutu next, when you tower bomb. Shell kid, when I'm with the motangaria. Canada, ajawai ya kungangania. Togi wa, ana watengeneza ngangia. Zambas, zambas, ana wanyandusa. Sailors kuna vitu zijai tuwacha God stroke na mafans madem na shada KRG na DRL man kutawaka DJ leta wakorake kisim ya jabos Ni waitia mtu next mwenye tawabamba Masilva wanamwita motangaria Canada ajawai ya kungangania Togi wao ana watengeneza ngangia Zambas zambas ana wanyandusa
Napandisa gajoto Nakipandisha uhoni na kanyuka mboko Inarumia turika juliza koni koto Inanyandusa kakitu kwa natoka joto Nadenderu wahu ni itadeno master Nikateka nikasese kapanguza dasta
Ni waitia mtu next mwenye tawabamba Lexian wanamwita motangaria Canada ajawai ya kungangania Togi wao ana watengeneza ngangia Zambas zambas ana wanyandusa
Ndiyo zao sima sasa Haga yake imegwama na ningora Chari yake anatisha na nangoa Ako swaro na karungo kamengoa Nika penga kana toka kikohoa Na kichwa ekturausha kana poa